kisha ni pap kusuwe Nitambe, nijivunie kuona we Una nipafuba pa Canada Sina mabama lakini na isina mama Chishato na chukipa kina kamata You got it from my mama, mama Niko sasi, nema, nema, ne Najua kutitafuta, chuchoto tapata Kama uma, chutu bembeleza ne Kanye bebo za bahari Kira kitu shwari mama Anasema na uongo hatake Anauliza niko na wanga Na mjibu mpo wengi ila kwako ni mistake Na ukinipenda siendi sikwati Kimi nina nalileta mapenzi Sili silali kwako sijiwezi Acha nivimbe nae Wote niende nae Staki niko mande nae Acha yangu ni wewe You my dreamer, my dreamer Nalileta kwenye dunia nyingine Wendo nalifanya ni kwimbe Wendo nafanya mili tambe Bossi wani gande, bossi na wapambe Baby na kupangazi hati ya kupande They roll eyes on you Acha nivimbe nae Wote niende nae